Come on. sindise ngokuba liko alikho elinye igama gama lomsi lomsindisi ayingokuba liko ngokuba likho elinye igama gama lomsi lomsindisi ayingokuba liko alikwigama gama lomsi lomsindisi mina ngifuna ukuculela uJesu ngimnikeze udumo ngokuba likho alikho elinye igama gama lomsi lomsindisi. I want to say it again. Mina ngifuna ukuculela uJesu ngimnikeze udumo ngokuba likho elinye igama gama lomsindisi I want to know that he be a Jesu Gitibu Pambi Rokuti Ati Ati Zibe Zitaro Rompones. I want to know that Queen Pira Jesu Dichimupa Pi Nakutia Tizibe Zita Nakutia Tizibe Zita Jesu Dichimupa Piri Nakuti Ati Zibe Zita Zita Rinokunda Yini Gifunugu Kulelu Jesu Namhlanje ebusuku ngimnikeza udumo. Ngimnikeza udumo. Ngokuba likho. Alikho elinye igama. Igama lomsindisi.